Hi Sizwe and the team, yo, mina I learned je, don't you ever ever talk about your past, whether it's any human being, because lo muntu lo uzo use against, whether it's your family, it's your colleague, it's a relationship, it's a friend, uzo use, yay, especially kuma relationship, yay, noma bangathi love ikuvale kanjani, love is blind, yakuvala, hey, vula mehlo, vula madlebe, don't you ever, that's all I can say, mina ngifuna ukusho engakwenzakalela. Mangithi namanje ngisaphefumula kona mangithi ngithi ngizilula on my left but angisho wayenza ukuthi mangithi ngithi ngapha ay angisa hey Sizwe futhi angifuni nokusho nje ngoba ngizothi ngiyasho bathi kushuthi iyachaza uyikhulume nako ukhaya FM hay.